Sisi ndo wale watoto wa kimaskini, tumezaliwa kwenye familia za kimaskini, hatuna ndugu serikalini, hatuna ndugu matajiri, lakini leo hii Mwenyezi Mungu katukumbuka, katuona, katufikisha somewhere. Waliokuaminisha kwamba ng'ombe wa maskini azai, siku hizi ng'ombe wa maskini anazaa na anatoa maziwa. Waliokuambia jogoo la shamba aliwiki, jogoo la shamba linawika na linasumbua mji. Majogoo ya shamba tumetoka kijijini na tuko hapa mjini na hakuna kitu watoto wa mjini watakwambia.
Jina langu mimi nani? Naitwa Professor Jeezy. Sharudisha maisha kwa sala, yani easy. Leo niko na God love, usiniumize. Mungu ni upendo, chuki msisambaze. Rap game na ja vimeshikana, sikate tamaa jamaa, yote inawezekana. Kama Yosef Jela alituseka sana, baadaye waziri mkuu, mtu wa maana. Usijidharau na kitu cha dhabu ndani, usijisahau, pambana mshinde shetani. Haswea kwetanga kama nuru gizani, acha vivu ule mbivu na usilete utani. Mini metoka mtani na ndoto tukichwani, kawakilisha tukabenga di sasa na shenju kuani. Hawa tuwezi ni yule yule easy, mkali wa hizi kazi ase ni jua nani.
And there were the times that life was hard. Yeah, nothing was good as all we bad. Yeah, I've never had good all I just had.
Ila imani ni nisogeza mbele, mbele.
So lazima miku wish kama we JCB. Money on my mind, nigga don't play with me. Paka mion na rich kapo kama Jay-Z na B. Ukini zima changu I'm going crazy maji. Kama sio bunduki basi panga au ngumi, niwe kakusaga ulugumi mhuni. Najua pesa kamchaga na uchumi, wejitie macho kuona utakandwa na ukuni. Tumetoka mbali na tuendako si karibu, usione tuko hapa tumehaso kibandidu. Tushapitia mateso naeza kompea na sisu, kuna kitu imepelea sio ishi ungea na chifu.
And there were the times that life was hard. Yeah, nothing was good as all we bad. Yeah, I've never had good all I just had.
Ila imani linisogeza mbele.
Kuchelewa mafanikio kusikukatishe tamaa, weka nguvu zako kwenye mishemishe koma. Shortcuts ya chana nazo sofatishe jamaa, wefanya kazi jitume lazima ushike jaba. Kiziona fursa unazifuata mwenyewe, lipambanie kombe usisubiri mpaka uletewe. Akili kichwani hilo unapaswa uelewe, achana na wazee wa kitonga wanaotaka lelewe. Yes, najua kuwa una ndoto za kuwa tajiri, japo shughuli zako kuokota makopo umejiajiri. Unazunguka na kiroba kila chocho alfajiri. One day utaishika watoto wa mawaziri. Wengi tumepitia njia ngumu kama zako, na hatukwaza kunywa sumu tukahaso. Kibishi tukazidi kuliendesha gurudumu, changamoto nyingi plus majukumu nyuma yako. Usisahau wakatishaji tamaa wapo, tena usikute mpaka wengine jamaa zako. Ila be strong, keki ya utajiri ni kubwa na watu wanachokisubiri ni muda.
Don't give up. And there was a time that life was hard. Yeah, nothing was good as all we bad. Yeah, I've never had good all I just had.
Ila imani linisogeza mbele, mbele.
Baba zetu sio Mo, baba zetu sio Baresa, baba zetu mafundi ujenzi na makapenta. Mama zetu wauza karanga, tuna michiche lipaso. Tutoke home japo wadogo kwa rika. Hatukuwaza kuwa na gari, tulikaza kufika mbali. Tulikaza kwa ngangari, libidi kuwa na utayari. Nusu tufe kisamari, judi nyingi na uodari. Maneno ya watu kujali, tukafauru hii safari. Wengi akuamini, tuta move, tuta wini. Tuta change life letu kwenda juu toka chini. Japo changamoto nyingi ila tuachi kukoma. Tuna imani tutang'aa, tutatoka kwenye njaa. Wenzenu sisi hatujazaliwa Masaki, tumezaliwa Uswazi, mboga picha ya samaki. Unga unga mwana tuna lafna pi mambo so safi, tuna fosi kila wakati. Amini utakuwa bingwa, so usichoke kupambana. Alojipata leo juzi alisota kinyama. Tushakanwa na ndugu, tukakanwa na wana. Leo tunaombwa wa misada na ulusema tuji kuchana. You see strength over here, death no fear. Bola nife pesa nyingi kama chief, mbona clear. Najikaza kisabuni hata mfukoni swe na mia, kuliko kuwa chawa omba omba kisabia.
And there were the times that life was hard. Yeah, nothing was good as all we bad. Yeah, I've never had.
bless me. Now I feel good, I feel right.
Take five now.
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 Audio Jungle. Audio Jungle.
Slingi zinazama not tunaelea. Juzi jana leo baro tunaonea.
Oh yeah.
Shata fuck pesa zinaongea.
Hey, zinaongea. Hili dabi la mjini sana. Kama vyuma vimeshaumana. Tunachokifanya ni maunya.